Namshow mama ameumia kwa mikono za pops. Namshow mama ameumia kwa mikono za pops. Anani hold close, anani show. Please stop kufikiria the past, aki take off top. Ni story ni shamshon, ndio mana anaida kutadhani roho magoti. Vile inani hurt, na yeye ndio therapist anaduni na relax. Yo, the rap shit, she don't listen to that. Yehu nisikiza mimi, niki spill my soul. Plus yeye ni kama stove, anafukuza cold. Ama ni kama cold cup, ndio mana nikona 100 ways to hold her. Besides the fact that anajua kupole dance, ako supportive kama winga mzuri kwa striker. Ni heavenly size ya Dina na Michael. Ameni knock out, she and your winner wa title. Kila mahali na checky pain na politics, but nikiwa na my main squeeze ni holiday. Kila mahali na checky pain na politics, but nikiwa na my main squeeze ni holiday. Yeah. Kila mahali na checki ni pain na politics, but nikiwa na hani holiday. Siwa wache kutuka shifu watupeleke rehab, walizofungua kupunguza madhara ya drugs. Wawenyewe kumbe ndiyo mabaru na drugs. Analeta njimu safi, twende kwa club. Shots za alika, ndizo na prescribe. Losing his mind, ndivyo anani describe. Vako zake ni kama za transfer window, from club to club in every season. Ana shake ass to ngoma za BC Sig. Jo zangu na her ass zina drop in sync. My current girlfriend si mblaka fanta, ni light skin, dress code quite provoking. Siwezi bounce kama track ya provoke. She believe in dreams na cash kwa pocket. Sameni mash up kama infants matoke. Kila mahali na checky pain na politics, but nikiwa na my main squeeze ni holiday. Kila mahali na checky pain na politics, but nikiwa na my main squeeze ni holiday. Ona vile kwetu watu wana dedi na HIV. Kupona mwili impossible, sahini industry. Ona vile wa mother wana mistreat maids. Payback ni husband, weak link ya AIDS. Anani advice ni let such stay unsaid. Ana juice up my life kama minute maid. Plus anapenda the way that my lyrics laid. Utadhani mini golden goose. Ni kama boot ni ring vile na swing my hook. Mina yeah, true, hatuna moti yet. But anani drive crazy na anani motivate. Na niki indulge na ni moderate. End of the first one na siye mind my politics. Na kweli miss ye tali but niko na quality. Pamoja tume come to birth kama jari. Niki bonga mbaya utadhani she never heard from me. In a slide kama dance, I mean she pardon me.
Classic.